waayadun dambe iyo waliba dalka hakabada ayaa bilaanta garoobada oo iska jiraan xan laafuri iyo xan hartasho ku dhimidiya hanaseyti oo awlaada haysadanga xaaladaas ay wajahayaan kureeda waliba bilaanta si ka adkaadase kuryowka nololla awlaadaasaya magaalada Baydhabo iyo waliba ku jira urur samafale oo la kamaga caabo ururka garoobada saafi oo unteegna bilaanta laafur iyo han dhibaataysan in iyo la ka caabiya nololla adaga markii uu wajahda Najma Macalin Axmed waa ee gudoomiyaha ururka garoobada saafi iyo xilliye barnaamijka bilaanta martiye ka haytay iyo waliba iyo korinta iyo ku warbiidaya walyaawlan aasaasi iyo walyaawlan qowdow bilaanta lufuriya iyo hanga hartasho dhimidiya
walaay ka gabdha ahaan waa falcelinta iyo eedan faylata falcelintun bulshadu ku helna waliyata waliba dayacnaayeen gabdho badan awlaad badan awoon ee kaar awoon ahayna oo idoosho ka jarano walanbaradaane waalidiintii iyo biska kor rafaadsan maadaama ururkii urur hanraabay duseeyey hanraabtay inta badan idoosho aan ka seedanaha ka dhiiri geliyaan ku dib yoo ba xafiiska kooya hafiisu ma dikooya waliba ka dhiiri geliyaan intiyo tahriiban galna intiyo naftiyo on dhibaatayna intiyo wlaadiyo ilaalsadano kursiyo sida intiyan hayna sheegi furinka la erow mise garoobnimada is walxun ahayn ee ku dhaadhacsiyaan dadkiba wali aaminsanyinha garoobnimada banteed walxun laakiin walxun ma ah garoob waliba dheeray ganacsi ganacsiyaasada bagaashka camal kudibo blanka haana kuusan la sii isuuba shaqaysadee oo horondhagaagay horon dareere gabrioganan waliba ka faylayn waa bahoba waldambilaa waa dadriyadanagada umee horan dareere daadiyo kisto isku binta i hoo yarta dhatiyobi laakiin waliba an badana dadku oo andareejka ah tumisiyeed labaateeshan ilaa dhatun ee an badan waa dhibaatadaasayti oo
dhinaca kale ahaana kumid ee gabdho ururka garoobada saafi ka jiran ayaa ku sheekeeyeen walyaawo iyo la kulmayeen markii uu laadiyo haysadan iyo dhibaatooyinkii uu la kulmayeen
tan wale Roomaay Sumeeya Abdulqaadir Cali oo ku soo ururka garoobada saafi oo ee diidan faraxsana ururka garoobada reeba ayna han kabiiray ee sidaan dhiirgelintoon ku helay iyo meere ku timis lahayn shaqay korto misbanaa seed korto mis walbil bisamaysad korto malahayn waayo garoobnimada ku xishooday haddii laakiin ku xishooday ma dhir badan dhir gerin badan ku heri markeena kabiiri oo anti badan dadka ka yaraayeen deris lehaadeen meel bil baadeen oo ka yaraayeen garoow inta doonta camal laakiin hadda kor mis ku saaro ma aha ku kureys ku saari jari laakiin hadda kor mis ku saaro aad yaa isku aha
bismillaah ana ma leero ani saalim maxamed ma ku mid ah gabdho ki jaraan ururku way ba ku dooraday shaqay awuri wala san nin samee saasayta ku dooraday waan way ni dhiri geliye
ururku ama kabiirte
ururku hal bil ama kabiir sana oo qof oo hal in gaalay hawan horey markaan shala tawaan aan naafa maana du qof shaqaysid ku raha ta shaqeelaa sana malay walwel biilaan in weli ma ba fadaan markaan tuna shaqa war min samay sifaylun waajib kaanun in gudan saas ugaadaan ku korisin awadoon kin kiin walwel barto jaro koran laanis furaanan male adan wal bala fiyaama qof wal bala fiye meel ka dhamaado ka shala tawe ho biilaan gadiri anu wal muddo oo bil elay ka jar meelan hanuun saad mul qabsan markan ana sa darti wa bahshal tabna hadan idaano su kuruma halku onuklee gawan nolalay idaan lay kitir sinta walid kilay lunol ma hobi qadan way lagaday hoyo qudan way lagooday ma anugi sagal burud bisii dhalinyata anugi yaro oo hatu wil gar guurdo hornin kasi shaqaysay anu geeyno korsado fade ma fikri deysa sagay
marka onuga aanad si ta ku helaasa
anugi hataatti an geek ii waalid keen ilaan kastan shaqadeena ku lug u qabsado waalid keen roog waalid keen insiyaana dhoweysayti may bank baaqla inkastoo hadu waalid kasto dhansheen badana may barafada gabroogaysayti inta guurka hortu walwel wal maro wal qoran leela maraysati dhan may bal ku faday markan gabdhoweysayti guurka kidegdegayaan intii isdegiyan marko hor
anta badan ah bilaanta la furo waayo oo na awlaad haysadan waliba iyo ku cawdayna inyo magalka qarasho awlaadiyo ka dar yeelana taasi tii oo bilaanta aqabada dhin badan ah le kulukulumayna.